Tshifanyiso tsha 15:2. Simpson a tshi vhulaha ndau. Vhahaṱuli Chapter 13 from verse 1 to chapter 14 verse 19. Musi Gideon o no fa, Vhaisiraele vho dovha vha ṱutshela kule ha Mudzimu. Ngauralo Mudzimu vha litsha Vhafiḽisita vha tshi vha ṱarafa. Ndi hone Mudzimu vha tshi rumela murangaphanḓa vha mu ṋea maanḓa a u tshidza Isiraele. Dzina ḽawe o vha a tshi pfi Simpson. Musi muya wa Mudzimu u tshi ḓa kha Simpson, o vha a tshi vha na maanḓa mahulu. Simpson a funana na musidzana wa Vhafiḽisita. A ri kha khotsi awe, "Mmaleleni ene, ndi ene o mpfhanelaho." Musi Simpson a tshi khou ya hayani ha musidzana, ndau yo mu halifhela. Simpson o vha e na maanḓa mahulu, lwe a vhulaha ndau nga zwanḓa zwawe. A mala musadzi wa Vhafiḽisita, hone o vha a sa fhulufhedzei khae. Ndi hone Simpson nga mbiti a tshi vhulaha Vhafiḽisita vha 30. Dzikhonani, mulanda wa Mudzimu u fanela u mala muthu ane a tenda Mudzimu, ane a funa u thetshelesa Mudzimu na u vhulunga milayo yawe.